kidogo. Mchezo Rambo, vile takuonesha mambo. Changanya karafu, bilo nakata kiuno. Nipe kwa deni, talipa corona ikisha. Oh yeah, yeah.
Fire, fire, fire.
Katotokana kata
wire. Wire, wire.
Toto vile una digidi, beautiful nta kukula kama bigiji. Maji kwenye flow tatani Mississippi, oh, utatani Mississippi.
Oh my god, fire she a pan. Swing that body, shaky shaky girl. Take it down low, tip on your toe. Pretty little baby, me can't let go.
Fire, fire, fire.
Katotokana kata
wire. Fire, fire.
Wasipu watoto akila mesimama tulia ukalie ukila banana. Lazipo utanyongo uanguke wapita njia watakucheka hihaha.
Music.